Sinantolantan bunago kan Mali sinantolantan denmisɛnw cɛmaninw minnu sima tɛmɛ san 2 kan olu ye sebaaya sɔrɔ Tajikistan cɛmaninw kan cɛlu 3 ani kanankolo. A sinantolantan ɲɔgɔndan tana kunu araba desanburukalo tile 11 2019 san in na Chine jamana kan. A sinantolantan bɛ don badenya sinantolantan ɲɔgɔndan hukumu kɔnɔ min bɛ senna Chinekaw fɛ yen. Jamana naani de bɛ ka o niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan na ka fara Chine kan jatigi Tajikistan, Syrie ani Mali. Hakilina bɔra Chine sinantolantan federation ɲɛmayaso de la. Mali denmisɛnlakaw ka boko fɔlɔ la Mali bina Syrie ɲɛkɔrɔ kanankolo ani cɛlu kelen. Syrie kanu na hakilina jiginna. Mali denmisɛnlakaw ka boko sabanan ani laban u ni Chine denmisɛnnin de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan. Ɲɔgɔndan yɛrɛ badenya sinantolantan ye ko don a daminɛna kabini desanburukalo tile 8 tɛmɛnen karidon. A bɛ kun cɛ sinikɛnɛ sibiri desanburukalo tile 14 Chine jamana kan. Anw yɛrɛw fɛ yan Mali la sinantolantan championnat première division tile 10 ɲɔgɔndanw hukumu kɔnɔ. Ɲɔgɔndan 11 n'a laban o min tun bolodalen don kabila kunu araba la desanburukalo tile 11 a bɔra dɔgɔkɔrɔ. A bilala bi alamisa dɔ in na desanburukalo tile 12 2019 san in na Stade Modibo Keita la Bamako. AS Héraldais de Bamako ni Joliba Athletic Club ka ɲɔgɔndan don. A ɲɔgɔndan bena kɛ sababu ɲuman ye Joliba Athletic Club sinantolantannaw ma ka labɛnniw sinsin ka taa fɛ. Hakilina jiginna Mali klɔbu tɔ kelen min be ka niyɔrɔ ta kafo ka ɲɔgɔndanw na ɲina sɛzɔn 2019 2020 na Joliba Athletic Club don. Joliba AC hakilina jiginna a be Coupe de la Confédération phase de poule de la. Poule ɲɔgɔndan tile 3 o bena kɛ cɛkɛlɛ de ye. Poule B kɔnɔna na n'o ye Joliba ka poule ye. Tile 2 ɲɔgɔndan tɛmɛnen kɔ poule B ɲɛminɛnen bɛ Guinée Hɔrɔnya AC bolokuru 4. Hɔrɔnya AC ye cɛlu 3 don cɛlu fosi ma don ale la. Jɔrɔ 2 poule kɔnɔna na o bɛ Joliba AC bolokuru 4. Joliba ye cɛlu 2 don cɛlu 1 o donna Joliba la. Jɔrɔ 3 o bɛ Afrique du Sud Biodiversité bolo kuru 1 cɛlu 1 o donna ale la. Jɔrɔ 4 laban o bɛ Libye El Nassr bolo kuru 1 cɛlu 4 o donna ale la. Ale ye cɛlu 1 de don. Ka desanburukalo tile 29 makɔnɔ ɲina san in na poule tile 3 don Joliba sinantolantannaw dɔrɔn tɛ supporterw bɛ labɛnni na fan bɛɛ fɛ walasa ka senkɔrɔmadonnili kɛ se ka sɔrɔ Guinée Hɔrɔnya AC ni Joliba ka ɲɔgɔndan na. Joliba AC ka laɲini ka se ka ye Coupe de la Confédération quart de finale la ɲina. K'o sabati fo kuru caaman de ka sɔrɔ poule ɲɔgɔndanw kɔnɔna na. Ɲɔgɔndanw bena kuncɛ waati min na o k'a sɔrɔ jɔyɔrɔ fɔlɔw bɛ Joliba bolo walama jɔyɔrɔ 2. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Siyaka Traore ka laseli don.